Ti. Special boy Muda. Umeolewa sawa, kwanza kimi meo nipende. Subiri mani dawa, umwagia upendo tutenge. Mana shetanya choki anataka tugombane sisi kila saa. Anatu winda winda pande zote mambie tukuba sila. Busoreshi mandani, nikitoka kazini nipoke. Maji ya kuoga nitenge. Nijigambe na mina mke mzuri, ya 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 ya. Hata kifika mgeni, kile chakula changu mtenge. Usiwaze kusu mimi baba di upo. Yeah, amule atie, toka jinyo jebo we. Mkeni yao lamkia anye, umasoka tivo pe. Enashi mayo besa kati, ineno beto bonje. Anye muwacha ne ati, nyumba ya toto elonge. Mule ati.
Itanji hulu ninde Kona mache buta achi ni ubule Kona nipo buchavu hukitale Kona mishinga pono lula wede wede Tomone iti mapep Anona hano kwenu bana mona usalem Toko cheba makete Yes, tomone baba Soke buwe, hi olela na olela Bina lela bange, dru matata Hano hapa mboka, ronda mboka biataka Demia umbelo mataba osa falanga Sembe longo maa umbabi imakala Kekia wato wekambano Kwani manga pilo buja masa al Yeah, biyo iyumba taba manji Anye muna sakachi hivu la mungoni wani
Through my data Pakene mwana wane machita lewi komba Aosa msungole longi pile makonda
Inashima baki ulero la pina na ata
Busore shima ndani Nikitoka kazini nipoke Maji ya kuoga nitenge Nijigambe na mina mke mzuri Ya 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 Hata kifika mgeni Kile chakula changu mtenge Usiwaze kusu mimi baba di upo Yeah, amule atie Toka jinyo jebo we Mkeni yao lamkia anye Umasoka tivo pe Enashimayo besa kati Ineno beto bonje Anye muwacha ne achi Nyumba ya toto elonge
Mule achi
on the track.